Yesu ashimwe. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ku rukundo rw'Imana. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo umuntu ni iki kumwibuka, kandi umwana w'umuntu ni iki kumugenderera. Bibiliya iravuga ngo yeze kumugira nk'Imana haburaho akantu gatoya. Mu yandi magambo, turuta Imana duto twe turi hano mu isi. Rero dufatikanye kwishimira Imana yatugize abo. Imana ihimbazwe.
Kera habayeho umugabo witwa Jambo, nyuma yabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, yisiga ubusa
Yeah.
Ashimwe Yesu Ashimwe Yesu wababariye Ashimwe Yesu Ashimwe Yesu Ashimwe Yesu washunguye Oh Ashimwe Yesu Ashimwe
twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kumva umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana Imana ihimbazwe ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni Imana ishimwe kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kugugubuka wera twahawe haleluya Tukira abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi na mpaswe umunyabyaha ariko Mana icyakora ahari bizashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukira abanyabyaha nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe ubwo twuzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukira abanzi bayo none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa n'ubugingo bwe ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira Imana twishimira Imana.